uburyo wari kabaza ry'ibirenge byanjye niyo ntwari ndengera ngeze mu mage iminsi ntabara morani ntambara mazuga tabara vuba
nta gikomeye utabasha urasuhuza nubesha mana urahambaye na ukomeye mwaresha uranesha ntiwaneshwa mana urahambaye Urahambaye